Come on,
come on.
Lawale siko full na inafuba la mana. It's a holiday, nika spende muda na kiwana. Saadani, Mikumi baka chuga tunahama. Lengo kubwa ni kupiga tuwa mbuga za wanyama. Korongoro Manyara, Serengeti kote Shega. Twende tukone swala, mara tembo, mara zebra. Hoteli katikati ya mbuga na siyo zoo. Room in a full view, what a nice view. Kwaga kwenye jacuzzi, tuki watch movie kwenye dim light, huku kwa mbali ni jazz music. Next week baby, tuka pande SGR. Na tuki toka dome, twende za tu Zanzibar. I'll take you places you have never been before. Si waza kusupei, baby girl, I'm here for you. Since you've been around the world, now you're here. Acha ni kuoneshe uzuri wa Tanzania, yeah.
Every day's like a holiday. Nike wana wewe, nika my holiday. Every day is like a holiday. Nikki wanna wewe,
yeah, my holiday. Every day is like a running time. Mambo ya flower na zawadi kwetu anytime. Siyo mbaka siku kuu ndo tu celebrate. Siyo mbaka birthday ndo tu cut a cake. You are my favorite view ndani ya G-string. Nikki in bed with you, unyama mwingi. Kumbu kumbu kibao ndani ya diary. Dina Serena Hotel, anniversary. You are my present booze, so ya karibu ma. While you say my to doom, hapa ni wapi now? The rare kind, baby you're so fly. When you rangi ya chocolate, napendo never shine. I'll take you places you have never been before. Si waza kusupei, baby girl, I'm here for you. Since you've been around the world, now you're here. Acha ni kuoneshe uzuri wa Tanzania, yeah.
Every day's like a holiday. Nike wana wewe, nika my holiday. Every day is like a holiday. Nikki wanna wewe, nikki wanna holiday.